Wacha loki wake mpaka suse. Ipale mali kwa di president. Wacha leo tupali la hakushe. Sizu bana mchanga nyi kwa body spray.
Ipala lusi wanda 18 na hera. Mojo kwa moja di 18 maupin tera. Bichio si shange bila kuenya kwe kofia. Hera po ama mepenya wapi wame kofia. Mamito mamito badamba ni pocho singo. Moto brigado medato medato liposa na simu. Wacha ni fly to mwe mapito. Wacha ni fly to fly ni vuchezo kiko.
Tutu wa mtando na shine kila sem. Wacha ni fly ni sahau problem. Oh yeah, don't give a shit, I don't give a damn. Party every day, party every night. Oh yeah, oh yeah. Lewe na mguwa mtando na pop champagne. Happen in fly, no complain. Oh yeah, tunaishi mara moja, moshe one. Masana maskani hapa toshe panda. Hii dunia ina mingi mitihani na sahau zangu share. That's our money. Oh yeah, we just have fun.
We just have fun.
Pata burudani, head up on planning. Stay peace, chuki ya barigani. Maisha ninaishi nina zangu plani. Oh yeah, I play my parties, just got fun.
Wacha loki wake mpaka suse. Ipale mali kwa di president. Wacha leo tupali la hakushe. Sizu bana mchanga nyi kwa body spray.
Ipala lusi wanda 18 na hera. Mojo kwa moja di 18 maupin tera. Kichiyo si shange bila kuenya fuwe kofia. Hera po ama mepenya wapi wame ufia.
Sometime like this, sometime like vile. Bongo furaha tere weekendi kwa rausilale. Chaki pande za kule, mzuka kama bele. Ndane mwana vifijo madufi gere gere. Chaki zangu bing, shingone yo madimi. Kwa jisi na vushani wanapenga wana mi. Mindo king of the queens, niko na chapa. Moja wa vampire, kitengo kiko sawa. Kiudiza natoka wapi na jibu makanga baya. Oh yeah, makanga baya.
Oh yeah, makanga baya.
Taba taba, yeah, yeah. Ona huku nae yupo chuya. Ona chinde yupo on fire. Inyo mzozo mari mario Jeremiah.
Oh yeah.